is Moses Bless, Cyrus Pro, Mother Tune, ha la 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 la. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Mama, mama, in this world there are many mother today, and your mother is one. And that's why he's so sweet, mama. She's the reason why I'm here today. Mama, I love you. I really can't live without you, mama. You're my light into this world, mama. Mama, I'm sorry for the little time I made you worry about me. Mama, thank you, mama, for the love you showed to me. You are my everything in this world. I want you, I need you, you are my light into this world. Mama, I love you. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Bariki mama, Mungu kupe maisha mema. Mama, Mungu kubariki sana, bila wewe ningekuwa. Aha, umefunza mbaya na uzuri, kwani unataka ni hichi nzuri dunia hii. Wewe mama ni uhali yangu, tena ni taa yangu, penzi la kwazidi pesa. Leo kushimia wewe mama, mama. Mama kama nimekosea, mama niomba unisamehe. Mama ni kupenda sana, wewe mama unisame, unisame mama, nakupenda sana. Unisame mama wangu, nakupenda sana. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Atima ngomaro mnyutu kudumarma inyutu ira. Mama, nagieri rigrofa mana keta bediwi ya mumalu. Mama, choke pore rego kumarma inyutu ira. Mama, isendi rego dani chako itindonga dongo hadoku jal. Tina wero e mama, jake tia kumaperi. Mama, maka wori hageni afoyi. Mama Mungu mediri ire mama, mama nakupenda sana. Mama ire me mama, mama hameri hameri. Mama, mama.
Cyrus Plan Production.
Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka. Mama, mama, you my sweet mama and my hero. Mama wangu, mama, Mungu mediri kum ire migwoka.